Manze, ati kwanza mi kwanza mi upatana na hiyo time kwanza geri nengi imetolewa, mi upatana na fan mtaa ati sa boy amenipata mtaa napiga tu malap zangu ati sa boy manze uko tu hapa na ngoma hii imechezwa na KCB Bank mse, unafanya nini? Unataka kitu manze? Ngoma hii imechezwa na KCB Bank huko, unasikia hata ngoma iko kotini sijui nini, like usawa pia unakuwa na hiyo pressure like mse, nimechari hivi na ngoma ti KCB kwanza unasikia KCB una chizi mbaya.
Konene, episode 285, tukisama like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Nile siku tunashoot hii, iya ni iko kwa choir, so kuna vile singe amua kumsumbua. Wacha sifu Yesu Kristo, yeah, iya noga kwa choir jo, najua gai bojo.
Sijui la hivyo ndo unaniambia, lakini inanishtua sana, iya nako choir.
So ni vila soga na like interesting, zinaitua nini, interesting hobbies.
Interesting hobbies, alafu hizi vitu pia usema hapa, like mi usikiaduka sauti kake kametokea ta. Zisema pia uko church kweli.
Yeah, hizo mapants.
Iya ni uzirusha mbaa sana.
Yeah, uzirusha,
big up yourself manze iya na manze.
Yeah, anakona shindo tukona nani jo, inamanisha how could watch the biggest song in Kenya in the year? I think 2022 ilikuwa the biggest songs. Ngoma ilikuwa inaitwa Geri Nengi. Tuko na Sabua. Niaje buda.
Niko fresh you say. Kama kawa.
Hiyo ngoma mlikuwa mna expect ifike yo level tu. Kuzi lilipuka.
Manze, like mimi naweza sema ilikuwa shock.
Yeah,
it was a shock, but tulikuwa tunajua hiyo ngoma, mimi nilikuwa najua hata ikifika like even like 500 G's.
Yeah.
Like tumeamua kamba. But vile ilipiga mita. Manze sijai celebrate hivyo manze. Sijai celebrate hivyo because hiyo time nilikuwa like wale watu tunapiga nao ngoma wote washa hit.
Oh, okay.
So ilikuwa kulikuwa nako ka pressure like manze but nashukuru. Naweza sema pia kwangu maombi pia ilisaidia hiyo song ku kusonga mbele like like nilikuwa tu na hiyo imani ile like God anakuambia this is the song manze, ni hii ni hii Saboy, ni hii ndio inakutoa. Nakumbuka hata like Africa Beats akiniambia Saboy, like kama si ngoma sijuta ipiga ngoma gani na mama.
Kasi ngoma ni tagro, okay?
Kasi ni tagro wa kumba.
Na nini hiyo ngoma nimesikia gani kwa gana like a lot of history behind it like by the time the beat came out and by the time na record ilikuwa like a very long
long process.
So kulenda gaje
naweza sema
beat ilitengenezwa when
beat wa Cardinal walipatiwa 2016.
Okay.
Walitumia 2016 but they didn't use it hiyo time. So kulikuwa na hii album ya Gengeton yenye ilikuwa ifanyike. Ilikuwa ni album ya Africa Beats Yochino na Alex Vice.
Okay.
So mimi nikikam nikapata wakona beat hapo, beat kadhaa. Actually hiyo beat ilikuwa imetumwa mpaka Mbogi Genje.
Oh, okay.
Like ilikuwa ngati hata ni ati kwetu ati wa Cardinali peke yake. Hadi Mbogi Genje alikuwa ametumiwa, na kumbuka hadi Sumadi akitumia beat na Africa Beats. Na nani mwingine na Yochino wakimtumia, but will take a lot of time. So it was just on a Sunday fulani hivi Munga amenitokea Saboy, tuende tupige ngoma, but alinitokea akiwa like zake zilikuwa zimereport mbaya, so alikuwa anafikiria umse ananicheze like maybe anataka tu umse wa kubangaiza naye, but mufikas tu unapata hiyo beat kwa studio ya Yochino. Yochino ni mwenye amefanya Avoid Those People.
Okay.
Yeah. So mufika hapo unapata beat. Sasa ile kujuggle, napata hook. Kwanza naeka hook hiyo part ya
ulipata akicheza ama umulisikiaje?
Ah, nimefika kwa studio. Si tumefika kwa studio, anajua Saboy si amekam studio. Acha ni msample like beat zile anaweza juggle down, but their intention iko hata nipate hiyo beat. Ilikuwa wanirushe tu kitu kingine tofauti na hiyo kabisa. But walinipatia Geri Nengi. Hapo ndio nikaeka hiyo hook ya Cheki Fala amekam. Hiyo part kwanza like hiyo part ya alikam na kinini iliyekuwa like let me say like 3 hours later.
Okay.
Like kila mtu alirekodi hiyo ngoma peke yake. Hakuna mtu alikuwa hapo, like the only people walikuwa like kisema tu like ni mimi na Munga peke yake, but hao wengine wakukua. So ilikuwa mimi na Munga ndo tulianza the project. Alafu Siwasaida akakaa akasikia, that's like a week or like a 4 days after tumeshaifanya. So ngoma tulikuwa nasema, tukisema imeja, kwanza tulikuwa namaanisha like mimi na Munga kuna group tulikuwa like tunaimake kuitwa Girinengi. Girinengi inamaanisha group nyingine. So tulikuwa najua like hii group nyingine tumeanza, like tunataka ku do ama piano, you want to do dancehall, you want to do nini. So tukisema ngoma imeja, tulikuwa tunamaanisha ni sisi tu peke yetu, sisi wawili tu tunafaa kuwa kwa hii ngoma.
Okay.
Si wasaida alikuja kadai manze saboy lazima mnipe verse kwa hii ngoma. Na hivyo ndio akadeliver. Akatupatia one like the best verse kwa hiyo ngoma.
The most quoted verse.
The most quoted, ile watu nakumbuka ni yake. Alafu after hapo ngoma ikakaa like a month. Ndio hiyo time ndio Skapi akakuja kaika verse after a month.
Alafu na after iisha pia bado kitu hakwenda smooth bado.
Sasa after iisha sasa ndio siasa ya muziki ya Kenya hii sasa ndio ikaanza sasa. Juu ilianza design sasa mimi ndio sasa mnaje mimi ndio sasa nina ile njaa. Sasa Cardinali washapiga Victims of Madness kajina kashatambulika Victims inatesa. Though mimi niko kwa hiyo album but hakuna mtu ana give a shit like tujatoa kwa hiyo album nzima. Ni like naweza sema ni ngoma tu like ngoma tatu zikoangi zimefanywa video. So hiyo ngoma wapina nani ilikuwa like manzi ngoma itatoka lini, but to them wako na hiyo speed because already they have like good songs na zinadupo hapo nje. So mimi nilikuwa na hiyo pressure ya like you guys manzi lazima tutoe doba ushaikuwa ile nje like ni hii alafu pia watu wanakupusha hapo nje like manzi hiyo doba ndio saboy ni hiyo doba inakutoa ni hiyo like ni hiyo. So mimi wa push tunakosana like for 2-3 months. Si ati tumekosana tumeoa ama nini ama like sijui tumekosana ile sijui nini. Like tu ile tumekosana because the project is not moving.
Imestop.
Nakumbuka hata siku tukishoot video. Tumesumbuana sana because the director mwenye alifanya hiyo video pia alikuwa like anasumbua sasa. Tufanyeni hii video manze, tufanyeni hii video like hii ndio ngoma, hii ndio ngoma. But wa Cardinali ilikuwa like washapiga vitu fulani hapo juu. So walikuwa level poa yao like kwanza si hata saa hii like hapo ndio ilikuwa like walikuwa wameanzia. Sasa ndio time pia mimi na Kam niingie ndani ndo tufanye shughuli. So tumesumbuana for 3 months. After month ya 3 tumekuja tumefanya video. Tumefanya video tulishoot ya K South na Umo. So after kufanya hiyo video tumesha shoot video kila mtu hakuna like kila mtu amepiga verse yake nini but hakuna Subaru ya Mambaru. Sasa hiyo Subaru ya Mambaru si upatana na Karao ka like Karao by the hiyo Subaru ni ya Karao. Si upatana naye anatuambia vijana mnadu nini? Tunaambia tunataka kupiga video. Anatuambia mtatumia gari yangu. Tunasema manze hii gari yako kwanza ndio hiyo Subaru ya Mambaru tunaitaka manze. Hivyo ndio tunaangukia. Tunapiga shughuli.
Alafu
ngoma inakuja, ngoma inakuja inapiga so sita. Tunasema ngoma so sita. Dogo ngoma inakuja inapiga mita. Sasa ikipiga mita. Sasa ndio muanza, sasa ni kuanza. Juu hata hapo baadaye nilikuwa nimesema hii ngoma pia isipoenda nini, mimi nitarudi tu mashughuli zangu tu ma soul 1-2-1-2 pale vile nilikuwa nafanya because pia nilikuwa stage ile ya. Sasa ameenda. Sasa kitambo pia mimi niwafuate tena ati ndio tukue level moja.
Itachukua
lot of time but na mimi naweza sema tu God ni nani, yani things just happen like vitu tulikuwa tuna unexpected manzi.
Na by time nini Capital FM walifanya ile challenge?
Capital
na kungayo challenge ya Capital ilitembea wakichapa moja ama dema kichapa verse ya nani?
Yeah. Na hiyo part ya like the hook itself hiyo part ya kwanza ikuwa like the verse part ya kwanza like walikuwa wanajua ni part ya ati jua walisema ni kama poem sijua walikuwa naisoma like because sikia kusema sijui cheki fala amekaa like hiyo vile walisema hivyo ni kama natangaza news ama ndio ilifanya ngoma ikalipuka. Alafu ulikuwa na like an international school pia. Hatuwezi kosa kuwa appreciate and kuwa big up. Walipiga like the orchestra.
Yeah,
hiyo song.
Chuo
inaitwaje? But niko na the video hapa. So hiyo orchestra yao pia ilitusukuma kwa mapunk. Ilitusukuma kwa mapunk after Capital like au na Capital waliturusha kwa mapunk but ngoma tu ilikuwa like ngoma ilikuwa east.
Yeah.
Ngoma ilikuwa east, iko imevuka tao ku panda juu. But vile ilivuka ikafika kwa acha niite Wasafi. Shughuli ikakuwa fine.
Oh, okay. Yeah. Na nini by time nakuja kusikia kina Sakaja wanaiquote.
Yo kwa ile debate.
Yeah.
Manze hakuna siku nishaifurahika hiyo siku manze. Sa hakuna siku nishaifurahika hiyo kitu like mpaka wa leo. Musiki hata msee like kuna juzi kuna msee yako sijui ni kuna ito nini ni staba kama sijui ni nini. Flani tu uko Mayolo like akicheza hiyo ngoma kwa nilikuwa like manze vitu zina happen sijui ndaweza semaje but it was a very big thing. So nilikuwa like kwanza kwa debate hiyo time ya politics hiyo pia ilichangia pia hiyo ngoma ku rise. So ndo tukajua hiyo ngoma manze imefika kwa ground imeshika. Ukiona like ma politician wanaitumia ilikuwa inamaanisha ngoma imeshika kwa ground juu hakuna siku politician atajeshika kitu hivi atajeitumia kitu imeshika kwa ground.
Yeah.
Leo tumiaga kitu imeshika kwa ground hiyo avute
onyesha iko
ati tuko pamoja si unamezea. Yeah.
Oh, okay. Alafu of course after that pia kulikuwa na zile drama zili happen baadaye
manze
ikatolewa.
Yeah, naweza sema hapo like me I was the grass there. Me I was the grass because there was a like siwezi sema ni disagreement but somehow disagreement kidogo. But vitu zilikuja zikakuwa poa. So ngoma ilikuja ikatolewa because of some disagreement.
Yeah.
So siwezi sema ati watu wali war sijui nini ngoma ikatolewa nini ilikuwa ngatu some disagreement. But watu walisikizana ngoma ikarui watu walisikizana but hawakuafikiana baka vile niliingia in between.
Okay.
So nimuongelesha the Rende and now the producer manze.
Yeah.
Ndio ngoma inarudishwa sasa kwa Mneti. But ngoma ilikuwa imetolewa hata ngoma iko irudi by the.
Yeah. Oh, ile za zetu za ovyo za watu walikuwa na dhao juu ya matao.
Watu walikuwa na dhao juu ya matao manze juu ya Thug Rock manze. Thug Rock. Hiyo ngoma watu waliona hivyo kwaona kila mtu ametoka juu ya Thug Rock mbaya. Kila mtu anaona ngoma ndio inatoa juu ya Thug Rock manze inabaki. Yeah. Na baki vita ikuwe, wewe unamezea tu.
Naelewa.
Pali kwanza kuna gold. Wewe unajua tu hiyo ngoma ni hiyo ngoma by the. Unajua ngoma ndio naweza sema ngoma ni resource ya msanii. Like hiyo ndio kitu msanii anaweza fight. Ingekuwa ni gold. Ingekuwa tena ni kuna pia tu uoya huko. Yaani any place kuna something ina shine.
Yeah.
Ama something good. Kuna tu kawo hapo kana like unukia tu kiasi yake but equal like a war.
Yeah, najua, na understand.
Yeah.
Because pia ni ile design, I think, hapa Kenya.
Yeah.
Saizi ndio, tuko na Ares hapa majuzi.
Yeah.
Ares alikuwa na bonga yari. Saizi ndio tunaanza ku understand the role of the producer.
Yeah.
Najua, like, we always look at the song.
Yeah.
But we always forget the producer.
Yeah.
I check it. So, so kuna hiyo shida, but I guess we'll get there. Because najua, saizi pia kuna vile maproducer waki come out wakilia in quotes inasaidia kuanza ku make everything right
yeah.
So tiki kama historia nani uboy nani Magic Senga yeah. So hizi vitu zinasaidia alafu industry inaanza ku grow alafu sasa pia maproducers hizo anze pia waanze kuji
establish ama
si hata kuji establish kujiamini
kujiamini
cause nimesikia nini ilikuwa na bonga na nani kuna mtu alikuwa na bonga na yeye alafu alikuwa anamuuliza like one of the big producers kuna mtu like hey Buddha so what charge mangapi per beat kaniambia tau 10 nikaangalia jina yake kaangalia tau 10 kamuuliza map coming because this is hata nikiwa na artist big bado mu charge tau 10 okay sawa wajua unaonyesha pia wewe mwenyewe uja rank kazi yako cause sisi uko sijuma ma 2010 tuko na liba tau 10.
Hiyo ni 2010.
Before 2010, I think ma 2005. Na hiyo time
tau 10 ilikuwa 100 Gs.
Ilikuwa do iko na?
Ilikuwa na power.
Do iko na nguvu. Alafu pia kitu neza advice wase jo ende wasikize nini transaction story.
Manze araka yani. Kama upali tu uko na unaniona manze kama una data changamuka bro.
Yeah.
Changamuka usikize hiyo album. By the way hiyo album inakuanga underground juu. Si mara mingi. Like tungependa yani like kupush our music sana. But sini wase tumeamini ya mafans wetu from the ground so we give them
yeah how do we skuma
mafans wetu skuma ngoma zetu sana
yeah
but sisi ni wase tungependa pia sisi kusukuma ngoma ile design yenye kama wanaija, unajua wanaija si ati ngoma zao zote, pia Wakenya ngoma zetu zote ni hit song. Ngoma kitu wanaija wanatushindia ni marketing and publishing, that's all. So ikifika hiyo story ati like ma producer ndio sijua na charge less or more, the issue yote ina come tu na njaa na hiyo public, hiyo marketing na everything. Pia u producer akijimarket poa atapata ganji poa. Na ukijimarket poa inamaanisha unatumia ganji, na ukitumia ganji utataka ganji moku ndio appreciate ile ganji ulikuwa umesha ushaachilia.
But pia sio quality chicken kibonga na Resa
yeah, alikuwa anasema
alikuwa anasema pia it's the artist duty to protect the producer.
Yes.
So akasema yeye vile pia alikuwa na bad experiences zake,
but
sasa yeye eventually wa Cardinal ndio memprotect. Na cheki sio ina na maanisha pia maybe wa Cardinal from hii experience ya
kusumbuana na Girinengi
wali learn kitu. Na sasa wakaenda sasa wakimprotect waka. So it's a beautiful thing. Like industry ina grow. I think that
industry ina grow. Na hata siwezi sema hata ni RS, like siwezi sema pia ti wa Cardinal ama nini, because kuna watu pia ni tu wakina Jero Beats. Yao ni watu pia wakina wa Cardinal sana. Like mpaka hizo ndani ya cockpit 2, ndani ya cockpit 1. Naweza sema like naweza sema tu ni
as in kwa sema tu jia yake, alikuwa anasema yeye sasa kama RS, alikuwa anasema wasi ana feel walimprotect
like from sani, you ni wa Cardinal.
Watu walifanyaga mpaka ka fall in love back na production. Akani of course ali shout out Elisha Elai, kwa sema pia vile alifu job na Elisha after ilikuwa ni after ile
after nini
ordinary challenge
ya
ka so ina grow
inafakwa hivyo naweza sema hivyo cause hata mimi kupatana na RS ni through wa Cardinal. Like nilipatana na RS through wa Cardinal.
So hii project yako nini transaction story? My producers alikuwa nani, because it's a very interesting project.
Umesikiza? Cuz
jokoza vitu kama kina Inde.
Inde morning. Yaani unajua sasa nikumbusha napenda morning glory. Hiyo ngoma ni noma sana.
Hii project yote jo.
Hii project yote ni noma.
Hii landlord is ndio iko na ile nini ya
ile ya ule jamu wa Cameroon ama Cote d'Ivoire.
Magic system.
Magic system, ya.
Hii project ikali.
Ni noma sana. So, like, hii naweza sema, ni project yangu like ya kwanza na nili give it all. Hii ni project yenye nimedu machozi ikitoka, manzi. Ni project nilikuwa natembea, unaimagine natembea. Hizi ngoma most hapo, sijai panda gari bro nikienda kuzirecord. Hizo ni ngoma nilikuwa napiga mlegi mpaka stu.
Uko na stay wapi?
Hiyo time nilikuwa na stay huko karibu tu Kamulu tu fulani, huko Choka fulani. So naitembea mpaka kwa RS, natembea mpaka kwa Vice, natembea mpaka kwa Eyo Chino, natembea mpaka kwa jamaa fulani, lakini ali have kutoka mtu hapa kam.
Hiyo
ngoma inaitwa ngoma yake hiyo inaitunga nini? Nashanda. Ali have kutoka Coast. Kakamuku. Hata umse wa Fresh. Ni the same guy ya left kutoka Coast ndio tukawako ni.
Alafu unajua kitu from the outside looking in, ukiangalia like chemistry yenu, like muona gani kama wasemejua na
kitambo.
Mlijuanaje? Like na, kama wewe
unaenda
paje ukijua RS, unaenda paje ukijua nini? Like kila mtu hata I think hata Africa Beats unaenda paje ukijua watu wote
mpaka
muenda, because from the outside ni mseki angalia kule, so umejua na for long. Like kile chemistry ni ili happen aje?
Yo chemistry yetu ni strong.
By
the way, chemistry yetu ni strong juu, apart from us being artists, us being musicians, like me ni mse najua mother, najua, like I know their parents, they know my parents, like before music kuna ile connection. So hiyo chemistry hata ijaanzia kwa studio, chemistry imeanzia kwa imeanzia kwa makeja zetu na maparo zetu zile, like nikienda kwa kina Siwa najua nda ngwenyo sembe mbaya, nda chuna sembe hapo vibaya, nikienda kwa kina Ska, nikienda wapi, like hiyo ndio chemistry before hata music, like before hata music.
So tulijua na kitambo.
Tulijua na kitambo sana. Kitambo tu yake
fulani. Hapo ni nataka ku understand. Umejua na for how long?
Tumejiona like saini miaka 10.
Miaka 10? So mlipata na gaji?
10, tuseme 8, tunaelekea 10 huko.
Mpatanaje? Kwani?
Tulipata na Siwa Saida through mtu anaitwa Eyo Chino. Hiyo chini ndo uniambianga, eh, mimi najua hata na Siwa Saida. Siwa Saida anakuja ananipata stu, anasikia nikie kama hook, ako like, eh, manze unaweka mahook noma kama munga. Rada si kuja hata tupige shughuli. Sasa kwenye hiyo pilka pilka anapata, inapata akifanya album yake inajiita Jeshi ya Katululu. Album noma sana. Album ya I think ni album ya Siwa ya pili ama ya kwanza, ya kwanza. So from there Saboy kama niweke hook nini nini, tunajuana na yeye. Next anakuja ananishikanisha na Ska. Akishikanisha na Ska, Ska ananipeleka kwa stu nini nini nini, ananipeleka kwa jamani tu Alex Vice. So from Alex Vice narudi tena kwa Siwa. From Siwa now to again to RS 66. From RS 66 na kawia kawia ndio tunapatana na Munga. Sasa Munga ndio mtu wa kwanza kupata, mtu wa mwisho kupatana na yeye, na ndio mtu wa mwisho like kufanya na project na yeye, like project ikafanya wasi wakanijua.
Na sasa nini happened to your idea ya Geri Nengi? Ilisha tu hivyo after ngoma. After ngoma ilisha mko like kusikuwa nasema iko inafaa kuwa like a whole group.
Yeah, ilikuwa inafaa kuwa like mimi na Munga inafaa kuwa hiyo Geri Nengi. Of which haijaisha, ni project through after project. Because sahi pia mi na handle project zangu. There is another album coming. After hii Transaction Story 2 which is about to premiere anytime kwa
DSPs.
So kila mtu amekuwa tu na project zake, wamekuwa pia wakifanya project zao. Umeona ndani ya koyo, ndani ya cockpit ni 3. Na ma project zao. So after hapo tumesema acha tu relax kidogo, but projects zinakaa za Geri Nengi, project kubwa kubwa sana, like just expect big projects. Vile mwana ametulia hivyo after exposed, tunaletea vitu zingine hatari hivyo hivyo tu.
Oh, so Geri Nengi bado iko?
Still iko, iko Geri Nengi iko.
Okay. Alafu nini, hii pia ukiangalia hii sound, because mwangalia ga sound yenyu, anaweza classify as hardcore. Kwa nini feel imeweza ku bado kuwork?
Bado inaweza kuwa.
Imeweza kuwa. Kwa nini wasa wame resonate nayo? Kuzi ndio.
Wasa wame resonate nayo kwanza because we are doing it for the kids. Like, msaya saya naweza push ngoma yako ifike levels fulani, ni ule kid unaona ako sijui miaka fulani hapo. Huo ndio mtu atakuja push nini yako. Alafu another thing, tumesukuma muziki kwa muziki, yani ndio naweza sema muziki imefikia watu ama tunaweza sema.
Na sasa nini?
Si ati ni hard. It's not hard. Ni muziki ni entertaining, like see hard. See hard plus the message. Atukoge tumeka, yale tumeka zile message zenye kuna yuma fulani. Hiyo yuma pia inasaidia.
Inasaidia
sana.
After talking of humor, I think when you listen yako, ni kwa moja ngoma zako natumia ile word oyuma.
Oyuma.
You had just come the last time you listen to me.
Oyuma manze mimi ambiwaga huko hocha bwana. Hiyo time wamecook nini? Matumbo. Matumbo unajua yuka ukaraka ile mafuta.
Bro, alafu inakuwa unafaa kudishikiwa moto.
Unafaa kudishikiwa moto. Sasa pale mzee yako na Orlando. Si ati like the guka kona Orlando like nyatini nigi oyuma marachi. Kiboko inatembea hapo mbaya. From there nikajoga kumbe oyuma ni kuchoma mbaya.
Yeah, ni za ovyo.
Ni za ovyo mbaya. Nikashika ala. Kumbe kuna oyuma na kuna yuma. Na kuna ayuma by the way. Unasikia gani kusema ayuma?
Ayuma ni?
Ayuma mwambie auna oyuma. Ayuma ni dem, ayuma ni
jinamse. Ayuma. So kwa mse anyiti rada tunabonga juu nini? Like vile mtu anaweza kamkoa kwa bonge aleteza ovyo, mbizo za ovyo. The same thing mwambia. Sasa mjaka atakwambia maana oyuma.
Maana oyuma mama. Umeraiwa alo.
Kusaa tuki go back to hii like hii project yako. That's one of the things ili ni just sana.
Shukuru man.
Ni gonna feel the influence ya the older generation. So vitu kama kina Indemoni. Tulisikiza na wabuda zetu. Of course Landlordi itakuwa hiyo ngoma. Maito ni Magic System.
Magic System.
Gawo.
Gawo. Alafu kuna Mascara.
Yani kwa hii project yote unza feel just that African.
Yeah, African sound.
Yeah, unza feel your influence ya.
Neta sema aje. Like sai ndo ni mwana wasa wana try kudu like the Afro hip hop. Me started doing it way back before like hapa Kenya wasa waifanya. Because ukisikiza Transaction Story yote ni Afro hip hop.
Ni Afro
hip hop. Like hapa kuna beat utasikia uniambie hii beat ina sound Mayola ama hii beat ina sound UK ama hii beat ina sound sijui wapi. Hiyo ni like ni zile tu zitu zimetu surround tu hapa kwetu, like it's just the African theme in it.
Na sasa hiyo pia sinaleta hiyo swali ya the Kenyan sound.
Yeah, the Kenyan sound.
What feel nini joyo debate, like Kenya haina sound, Kenya haina...
Kenya iko na sound. Tunarudi tena pale kwa marketing and publishing. Kama uja push, kama tuja atu push hii sound, hii mziki yenye si tunafanya saa hii. Juu, mziki za Kenya ukizisikiza, amba napu takuambia aje, hizo ni mziki za Kenya. Kwa nini anasema ni mziki za Kenya? Iyo inamaanisha kuna hiyo sound. Yenye already anajua, hii ni sound ya Kenya. Hata wanaija. By then, sisi tu wa Kenya tu tunasema ngati, Kenya ina sound. Huko nje wanajua Kenya tuko na sound. Wanajua tu, ni sisi tunasema, manze Kenya tuna sound. Huko nje wanasema, hizi ni mziki za Kenya. Like, mtu akisha sema, hizi ni mziki za Kenya, inamaanisha. Already ashazi categorize ama ashajua hizi ni za wapi.
Okay, alafu pia hiyo, I think pia hiyo influence ya the older generation pia ni poa. Because pia I think itaendelea kubridge hiyo gap.
Inaenda kubridge hiyo, like mimi nilikuwa nataka, siku zote hata saa hii, mtu akanibambe Gen Z, nibambe the old school, the millennial, like nataka anga tu ni sitaki nataka niko hapo katikati. Sitaki ati ni niseme ati sasa hii nataka kubamba wase wa young. No. Kama verse 1 ya wase wa Biggie, verse 2 nda make sure like nimeshika mtoyo wako, una get? Like nda make sure nime capture mtoyo wako, at least I want to entertain and edutain.
Yeah.
Like at the same time.
Oh, okay, yeah. Okay. Na nini, hii influence sasa, we, ukigrow up, Buddha, alikuwa nasikiza gani nikoni?
Buddha angu ni msewa rumba, rumba mbaya, rumba, like, hata si hip-hop nini, rumba. Alafu, funny thing, mimi nikuwa inspired by my grandma.
Oh, okay.
Because my grandma alikuwa the Maroon Commandos. You know, the Maroon Commandos.
Alikuwa part of them.
Alikuwa part of them, like alikuwa na
grandma.
My grandma.
Yeah.
Like alikuwa huko, like hii mata alikuwa ananiambia hizi vyombo zenyewe sasa anatumia kufanya muziki ni vya kwangu. So kutoka hiyo siku ndio nikakuja kujua ya manze kuna muziki, alafu from her kulikuwa na gita fulani. So hiyo gita nilikuwa nikifika huko nashinda, au kama manze shosho yangu na like shosho yangu aje, like akona guitar or something anaipiga aje. So from there I started learning guitar. Na hivyo ndo nikakuwa mwana mziki.
Shosho alikuwa na goyo tu. Isa lazima
mbaya mpaka mimi wanga na like certificate ya shosho yangu ya like MCSK.
So lazima acha turewind hapa kwa Maroon Commandos. Kwa Maroon Commandos muona katule ma
walikuwa tu wa majamaa nini.
Sasa alikuwa part of it how?
Alikuwa part of it in terms of like providing the instruments and nini, okay. Like my shosho alikuwa anaishi hapa Isili karibu na airbase. So connecting with the people from the Maroon Commandos, it was so easy in terms of shosho yangu alikuwa anapiga wera na wakongole sana. So ilikuwa nganiyo wakikamu kumit. Alafu alikuwa ga keki mbaya, alikuwa ga msupa mbaya. So kuna vinye yule mdem fulani anakuanga bada kona sound akona nini from there ndio akakuja akashikana naye. So alikuwa ananiambia juu hata nilikuwa nafikiria like how come sio show manze, baka ile time nikakuja nikapatana naye like nikapatana na certificate yake ya music copyright. I was like shit man, this thing is real.
Kusimu kumbuka gele amka kumekucha
kwani hizi vyombo zenyewe sasa wanatumia ni zilikuwa vya kwangu. Mpaka nakumbuka yani yoga like ali persona ki alikuwa like this guy is manze waje nishughulikia, but musemanga from there let me run the legacy now.
You know imekuwa the struggle like the Kenyan like Kenya atakuwa I think for a very long time the fact that tunachukua music seriously
kuna
maanisha ga paperwork, the paperwork was never right.
Paperwork manzi imekuwa paperwork by the way kitu yote inafanya manzi pia muziki ya isongi tena manzi ni hiyo paperwork. Because tukikosana na wewe because hatujafanya paperwork, asitafanya muziki na wewe, but nafaa kufanya muziki na wewe juu apart from this paperwork, wewe ni msanii, nafaa kufanya ngoma na wewe, so tunafaa tusikilizane kuwe na good paperwork, tumalizane, tusikume kitu bila wasiwasi. By the way, ngoma zote zinaishanga vizuri. Unapatanga ngoma hata kwanza inaweza chukua hata time. Hizi ngoma zenye wasa namaliza bila paperwork. Sijui nini. Sijui kama devo pia utake advantage. Like anaingilia hapo John. Hawa sio hakuna paperwork amefanya kwa ngoma zao. So kuna hiyo kawo. sasa naingilia katikati na like tuseme nini ndio kutuo watu leo kutakatua wase wako sana like but naweza sema paperwork is very important in this music. Like hata nikisikia Reza akisema yeye akitaka kumalizana na msanii amalize kabisa nini mimi naweza sema to me I prefer watu andikiane chini.
Watu andikiane chini
because itakuja tena time tutasikumana kotini.
Wewe
una evidence, mimi sina evidence. So there's no business there.
Yeah.
So naweza sema the best thing manze Kenya kwanza. Watu andikiane tu chini. Watu wache kufanya muziki kimagendo. Muziki ni kama hizo ndio vitu zinafanya pia atusikumani. Na pia wale wasanii hapa Kenya ni wabigi sana. Ujue most of them wameandikiana shughuli chini like hakuna mtu ako kwa hiyo timu yake wajaandikiana shughuli chini. So watu waandikiana chini. Hivyo mimi naweza advise wasanii wa Kenya hivyo like make sure mmeandikiana pale chini ndio msisumbuane.
Kuzi kitu nakuaga it's normally good till pesa ikuwe mob. Kitu na wewe. Alafu tutengeneze tao 10 au tuwezi kosana juu ya tao 10. Lakini by mistake kwenye mita 10 itakuwa
sasa unasema nini na geri nyingi sasa kitu kwanza ilikuwa inachizisha watu si hata hata si wasanii ati wamekosana ama siju producer na wasanii. Mafans ndio walikuwa na mafans. Mafans anafanya upige msanii mkono naye kwa group kibaremba.
Najua hizo.
Ati kwanza mimi upatana na hiyo time. Hiyo time kwanza geri nyingi imetolewa upatana na fan mtaa. Ati sa boy. Amenipata mtana apiga tu malap zangu. Tisa boy manze. Uko tu hapa na ngoma hii imechezwa na KCB Bank. Mse unafanya nini? Unataka kitu manze? Ngoma hii imechezwa na KCB Bank huko unasikia hata ngoma iko kotini sijui nini like usawa pia unakuwa na hiyo pressure like mse nimechari hivi na ngoma ti KCB. Kwa nini unasikia KCB? Una chizi mbaya. So naweza sema mafans pia like mafans ndio walisukuma ama ndio walifanya pia tuitoe juu because sasa mse mafans pia anakuja na kupigia mahesabu hapo like ni KCB like mna deal naje na wase. Sasa unafua wajenge maganji mingi sana wana kuspoil kichwa pia. But ndio unafua pia utulie after hapo isha kujenga sasa. Nafua utulie pia uganji. Hiyo ganji pia unaweza chukua uganji by the way na uache kufanya muziki. Hiyo tu ngoma moja but ulikuwa ufanye?
Ulikuwa
unafua. Kama hiyo ganji ilikuwa inafai kusaidia ufanye more project. But sasa hii ganji tu ya ume like fana amekuambia mse.
So hiyo story ya KCB ilikuwa kweli?
Ilikuwa ni story iko but mimi sijai kachini like nikaanza kufuatilia like ati sijui kumeendaje
walitumiaje kwa ad
walitumia hapo kwa nini ilikuwa hiyo show ya nini hiyo Naivasha rally safari rally alafu najua time Masubaru pia zilikuwa Masubaru zilikuwa kibao. So walitumia hiyo time na hiyo time ilikuwa ile time umetumia ngoma yetu I think ilikuwa pia chocha. Kwa tu ya chocha I think pia ile like
ya kwa shtua kidogo
ya kwa shtua lakini si ilikuwa tu just a random guy sijui ndio alianza ku
like kuchochisha
kuchocha tu like ndio ikakuwa
okay alafu
but ngoma nai ngoma like kama ni kusu wase wengi wase wengi like kama tungekuwa majuu I think tungekuwa hata tumeacha kufanya muziki sahi because ile ganji tungekuwa tumepata ni mingi because ngoma ilitumika pia World Cup.
Na nani
ngoma ilichezwa World Cup? Sasa like ile siju watu wana warm before the ngoma ianze. Subari wa Mambaru ilicheza hapo. Hii World Cup iko Qatar.
Kuna nini producer fulani ali au nini DJ? But hiyo unapata gani DJ wa Kenya na
trying
to promote. Kenya
like so ali promote na ilicheza sana like kila time before alikuwa nakata like ngoma mbili tatu alafu anarusha. Ngoma mbili tatu alafu anairusha. So wase huko alikuwa wase huko pia alikuwa anatuharibu kichwa like eh manze ngoma yako inacheza huku. Na sasa alafu mse wa Qatar wao utakuwa buda si unirushia taka kitu kwa like buda unanipima nini? Doba yako inacheza hapa na wewe unaniambia uko na ganji like shit.
Kwa noma kuna hiyo story ya kupromotia na like
kwa kicheza but kule msipia na kupromote unajua hujamwambia na pia pale anaipromote ni pale wasee nyayo pia anajua mtau na do good unajua lakini si hivyo wapi umse anakwambia ngoma yako inacheza huku like pia hey uko ground on a World Cup hebu kosa nitumie ka kitu aje buda na ngoma yako inacheza hapa DJ lazima kwa mwasukumia ka kitu but si hivyo hiyo ngoma imecheza place mingi bigi but sijui hata
najua like we are figuring it out hiyo kitu moja naweza sema like excuse unajua kitu na jazz ni kabla like hizi ma stations ama tama nini zitumia ngoma ya mtu zina think twice kitambo ilikuwa ni impunity watuchukua tu
ni kuchukua
yeah but saizi wameanza kufikiria like twice
mm.
so itaifanya hivyo so I think now the corporates and the world should respect the musician
yeah
now itakuwa time ya now the the artist
yeah
and the producer ku respect yana
yes yes yes
you know respect kisha happen
kila kitu itakuwa sawa but we just kitu tunahitaji tu ni huyo corporate tu akiingilia kati msanii na producer wanaenda kuishi life posh life posh mbaya sana na like, soft life inaenda kuwa kwa wasanii mbaya because like hata corporate wako idhaa ya kusupport wasanii but pia wanajua like wasanii wasikizani unajua wasanii like msanii na producer wamepata wameangukia kandarasi inakuwa ai manzee mnaanza sasa nyinyi mshaanza kubishana in between before hata mfike hata kwa corporate
lakini sasa pia na corporate wenyewe unajua vile usema gati una need to get someone who understands business. The music
yeah
mimi niko na saa hizi with the knowledge I have right now niki call musician nitamwambia producer ame approve.
Yeah.
Acha kijuka kulikuwa na history ya Disney I think in TZ.
Yeah.
So Disney walitumia ilikuwa ile hapo sawa mwanini ngoma ya nani? Professor Jay na Chameleon.
Yeah.
Inaitwa
ilikuwa ngoma gani walitumia hiyo ngoma hata si ilikuwa before ilikuwa Professor Jay ilikuwa gaya. Ilikuwa Chameleon ilikuwa gaya nani katikati yao sawa vile.
Eh kuna hiyo ngoma but sasa producer ni P-Funk.
Oh, P-Funk majani ndo.
Yeah.
Oh,
so okay. Mtu alichotewa ni P-Funk. Siya.
Oh, wow.
Mati kiso kuna hiyo, like, washa jua.
Hiyo kitu pia mimi, isha nifanyikia, like, isha nifanyikia, but me, niliona ndo itaniletea shida. Itaniletea shida mbaka na producer. Like, kuna wasewana jita Wells Bonner. Wells Bonner ni wasewana deal na Adidas. So, hawa se kunikamia na kusema, we just want to, like, to work with you alone. To me, niliona, like,
Ayo
ita ni mess up because mimi niko nao say kwa ground. So workshop nipatie maziwa alafu later wakuje wajue. I'll be in trouble.
With
the crew ama with my friend ama with the producer. Hata hata videographer it's not only the producer. Mse yote ako kwa hiyo ngoma by the way. Mse yote anakuanga kwa ngoma whether ni stylist ama ni nani bora kwa hiyo project ya ngoma.
Yeah.
Kuna tu kitu anafaa kupata. Kuna kitu anafaa kupata tu like kuna tu share yake like
but nini ni so ase ilikuwaje si haukuangalia pesa unizangalia ile maziwa anatoa uone hata wakitoa hizo ovyo bado ni za share nasi na kila kitu iko sawa ama ilikuwa
hiyo time kwanza ndio inapata pia gari nyingi pia imetolewa so like nilikuwa naona like pia hii ni mafuta ta hii ni like mafuta ilikuwa shaka like wamekam na gas juu na petroli sasa ndio sasa hii kitu sasa ikuweta sasa ikuengori zaidi. I mean nilicheza chini. So the only place mi ufanya kuangukia ni ati my only part. The like my words. Pekia kendo walitumia. Wakutumia like the song.
So iku yo Cheki Fala.
Iyo tu part ya Cheki Fala amekamna nini. That's the only part. Utumia juu. Wazungu manze watakishida na wase manze. Watakishida na wase kabisa manze. Wale wase ndio wanaifanya manze. Si unajua sisi. Tunataka kupiga ngoma noma but hiyo ngoma noma iko na the business side of it apart from it being noma and nini angalia ngoma noma anaangalia the business side of that ngoma noma
the song.
Sisi tunaangalia the ngoma noma tuangalie the business side down angalia the business side angalia the ngoma noma
anaangalia hizi vitu kwa sababu na kungata majuzi sisi tulikuwa like nafikiria ku distribute podcast like through other platform afu naangalia naona mtu ameandika audio and video niko like sawa niweza sign alafu siku moja kama niulize kwa nini naika video place nyingine
manze place nyingine
so inabidi saizi lazima kwa hizo kuza ujuagi kitu inza kuwa ndogo alafu kesho ikuwe big sasa shida zikamu like shida zikamu.
Like hata mimi nasemaje saa hii before like hata nimalize na producer tufanya hata ngoma mimi prefer kwanza we just talk hata tusi record kwanza tusikizane tu kwanza let us just vibe in the name ile jokingly to like na ngoma ika hit sahi buda
tunaendaje
si hata situchoreane 1-2-1-2 tupangane unajua na hivyo mingi zimenisaidia sana alafu hiyo story pia ya split sheet ndio shida hapa Kenya ni shida like
kusukiangalia even like wase wawili wame work for the longest pamoja Clemo na jua.
Yeah.
So they likuwa jua wa understanding.
Yeah.
The producer na the nini
watu walikuwa. Wata walikuwa naongea like, najua walikuwa naongea like manze ndo tukitoka hapa. tutafanyaje na, na that's why unaona wako mpaka saa hii together hata yeah. Wakisema ati keja zao zimeshikana I was like manze that's a good chemistry manze hiyo inamaanisha the understanding there
the
imachua mbaya sana like
Afu I think pia with thao
yeah.
Ilikuwa ga ukiuita mmoja au unajua una deal na wote wawili
yeah, so deal na mmoja
so ni una guess like ukipata like mtu anawakuwa corporate ule anasema I just want to deal with you ni mtiaji ni msiataki kufanya
yeah.
The right way because afadhali mtu akama aseme this is the budget that I have
yeah.
Miss Jali vile mta split but hii ndio niko nayo niendeni msikizane kama kuna shida mkuja tu sign everyone aweke nini yake na any liability whatever ututoe hivyo inafakuwa
hivyo ndio mimi semanga hapa Kenya kituko sanisha waseni hiyo Hiyo tu unajua ku hustle hard umehustle alafu kuna hiyo siku yenye umetoka tu juu ya mawe sasa ndio siku unakuwa mtukutu mbaya like unasumbua inafanya yani like auoni kuna kesho yake
kuna hiyo nene but alafu nene sikuuliza kwa nini uliamua kuita album transaction story kuzata na chiki una do another transaction story
too
kwa nini
so after transaction story 2 I'll take a break because hata nishikuna album pia nimeshafanya na res ilikuwa inafaa kutoka inaitwa sababisha but because of the management yangu na the like the production team inachukua time kidogo but transaction story 2 niliname because of that time nakwambia mimi natembea kwenda kurecord the album like sina hiyo transaction sina hiyo time ya kuingia kwa M-Pesa ku transact the fare so transaction story is all about just transaction alafu in between like kuna watu pia walikuwa wananisupport kiasi yake like ndo nifike pia ni record so kuna pia walikwambia manza acha nikutumie kitu manza you just transact and then you just do the project but ni transaction story all of it is all about like mean kwa like na inaifanya naifanya nikijua one day nita transact the story like nita transact hiyo money yenye naimbia
alafu nini so itu iko ime stick with the same theme it's African it's
sikuzo wate manze you guys expect my project zikuwe Africa zikuwe tu na hiyo African theme itakuwa ita by then international but still lazima nieke hiyo African theme ndani yake na ka Islando kadogo lazima tu nieke ndani yake
ina sound gig fresh sana
nashukuru sana nashukuru sana
ina nini so okay so hii na collaborations the same
collaboration Mungu wako kwa mtu wako kwa transaction story 2 ni Abbas Munga Chiwawa
Chiwawa okay
Chiwawa nani mwingine tu ndio wako kwa hiyo album
so Chiwawa amerudi
Chiwawa amerudi
because you saw time yetu na jilikuwa ga like music was not even a business
it's not a business manze
kitu kwa tunadu tu for fun nilifanya like a lot of people wakacha kuifanya because kuna mka siku moja jona notice weni buda jo kuna mabills kibao
manze you need to pay the dues manze
bana yu time inakuambia do it for the love kuzi jo
but wu neza semaje time yenyu na hii time yenyu
ni beautiful sana kuzi kitu na nibamba ni like artists sound different najua like ile like hata nikisikiza wa Cardinal na nikisikiza Boogie Genge very different
afu
hata wewe mwenyewe ni part of hiyo
hiyo
but nikisikiza album yako na nikisikiza album ya RS
ni
totally different
and to me,
that's what makes music
alafu another thing I started music as an R&B I was not rapping at all like me singer like I started singing like kitambo tu si kwanza na rap but because of tunataka hiyo hook kachi flani but tunahitaji msanii aimba hivyo ndio mimi shikana na wasi na tunapiga the project because I ukisikia like transaction story 2 transaction story 1 exposed ngoma zangu most of them ni zlent nimeimba like not rapping
kuza hata hii nini mtu akisikiza like hii transaction
from story 1
unasikia tu there is a lot of singing and there's a lot of influence from iso older generations
from older generation
which is of course vile nikola sema ni a beautiful thing because mimi nikisikiza sasa ile kuna ni take back to childhood yangu unajua childhood yangu ni before yako so nikisikiza kitu kama hiyo inde for example because nakungaga the first time nilisikia hiyo ten 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 wajakandolifanya
nipende hiyotomandechweaalafusasi
tukiwa tuisitunaanza kufika dole akitaka nine kuma so hiyo jina ikwena tubamba hiyo kuzakoka kumbakula
kumbabasasisi
instead of kumba tukunasikia kuna to hiyo beat
inatunai
sana so nikisikia
nakumbuka bro yangu ashaikula kibare jo hiyo maneno ananiambia hapa kibare mbaya from the neighbor.
Yeah.
Njupia alipiga alikuwa anapiganga hizo ilikuwa anaamka asubuhi anaenda kwa movie fulani studio sasa hiyo movie asubuhi hakuna movie ni mangoma za Lucky Dube, mangoma za Kanda Bongo Man. Sasa yeye alikuwa anaenda kufagia the movie. After umefagia si unajua jioni uko na movie zako mbili tatu.
So
before nini ifunguliwe the producer alikuwa anacheza hizo mapepe kale mani Kanda Bongo Man. Bro anakuja na hizo remix hizo zako. Kibare moja kibare ilifanya akaimba hiyo ngoma vile inafaa kuimbwa.
So kulikuwa na hiyo kulikuwa na ubuda mwingine alikuwa na Alus Mabele.
Alus Mabele Manduru.
Alus Mabele nasikia
Manduru ni dali kimoko. Alus Mabele aligenya.
Alafu pia nani tena jo Diblo Dibala.
Diblo Dibala.
Ubudajo akiokuwa akokuwa Bridge na Chava. Zilikuwa like those were the good. Alafu nini sikukuuliza grandmother huyu niwasaidia buda mama.
Nisaidia mother.
Okay. Yeah. Okay. So mother ngoma.
Madha ngoma ako tu sawa. Madha ako mpaka kwa video zangu. Madhangu kwa youth wataungana. Madhangu ni support full. Madhangu like, madhangu akonga like, msee, uta make it na hiki itu manze, uta make it. Because mimi ni fourth born kwetu. But nule fourth born, first born. Sijui kuna nipata.
Understand.
Kuna ule msee family nakoge meangalia like, kuna first born, mpaka first born ana anakutegemea si you get.
So
mother
you wanga
like you anything you do manze najuanga me already blessed you manze so waifanye 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 kabisa.
Okay. Alafu nini memory yangu waga ish kiasi. Nini ulikuwa? Muli perform akina nani ukiperform Oktoberfest ulitokea kuperform geri nengi?
Hapana.
Hukutokea? Okay. But mshai perform pali pamoja?
Manze nishapiga stage kubwa wakati si of geri nengi. Mipiga stage moja na Rema. Mipiga stage, nimepiga Soulfest.
Osiyo mlitokea nyinyi wote?
Soulfest tulitokea nyinyi sisi wote. Rema, same thing. Tume like, nimepiga place mingi bigi sana.
You feeling ilikuwaje? Like unachikiwa se wengi wako sawari ya mama
kwanza, kwanza siku ya kwanza ilikuwa hiyo show ya Rema hiyo. Msee like sijai I've never seen a crowd manze ile like sasa sitaki kuimba just want to talk to them sasa ni like na take control like yani mimi ndo na awase wote wamekuja tu kusikiza hii ngoma moja moja tu alafu tena kuzidisha si wa Kenya hiyo like wengi wakua like ati wa Kenya like kulikuwa hiyo watu weupe walikuwa wengi sana. Walikuwa wengi sana so I was like manze this like your feeling says explain says explain like ni kama kupata mtu hii bro.
Najua. Kwa ni usha get junior?
Yeah, gafam.
Oh, okay.
Yeah.
Yuko how old?
Miaka mbili.
Oh, mbili. Ulishia hosi ama ulikuwa hapo?
Wakiboniwa? Msee, mimi nimekuwa hapo siku zombo tote. Siku zote. Siku mpaka
but uliona akitoka? Kwa sababu mimi najua niliona gango akitoka. Ni
bro, mimi niko hivi. Msee, mimi niko hivi na maamuna na give birth, bro. Yeah.
Okay. Hey, kwa sababu mimi niliangaliaga kwa time ushindagwa nikaili ni affect. Yaani kabla nirudi,
kabla
nirudi nimwangalie ni sema sasa acha tuendelee kufanya ile kitu tulileta mto hii. Ilichukua time. Kwa kitu kinatoka hapo kwa hiki kitu ni big ya.
Manze like but mimi nilikuwa hapo because yetu ilikuwa kinda ilikuwa inahitaji tu ni kwetu hapo like. Hakuna vile ningekosa.
Okay.
Bitu ulifika hiyo mto hii ni big. So lazima tu si unajua mto hiyo kiwa big si unajua nini. So kaa hapo tena ile yenye ulikuwa unajua wewe utaenda upige malap majioni upatiwe maripoti. Labda ni usiku mtoye ananiniwa ndio kuna show Asman off. Usiku mtoye anazaliwa hivi ndio tena anaangukia show.
So liduaje ulizichezaje zote mbili?
Nilienda show. Kwanza wanatumanga ganji. Naingia kwanza I think it's super gani. Muingia na get food everything napelekea mamu napiga show. So si lazima kae usi like some time.
yeah.
Sasa narudi sasa namcheki oh. Like the next day after the show yeah
also what could happen sato flan ma friday plan
ili happen sato sato ili happen sato saa 4 wao sasa walikuwa wananipigia simu saa ngapi saa 6 wananiambia show iko mafte yeah
go sato sane asubuhi
masane asubuhi hapo oh, okay. Actually okay. Si sane iko imefika because ilikuwa saa 3 isha hapo ndo tunamka kale kajua ka vitamin D flani flani hapo yeah
so akapatiwa jina gani ya kinene
ya Kijatus mtu yangu ana jina ya Kijatus
hana yeah. okay cause yeah. Cause mimi mother alinitolea zile za ovyo
mimi mtu yangu ana jina za Kijatus mimi hata msema ngaji like jina zangu za Kijatus si za Kijatus. Ni Oliver Jangara. Oliver Jangara kitambo mtu wa rade ati
yeah,
jina ya mjaka.
Yeah, najua. Yeah,
so nilikuwa nataka pia msee ni Kenya.
Yeah, najua. Na understand.
Ni Kenya
understand.
Like unafaa kucheza pia na ama si sema ati atataka kuandikwa ama anything.
Yeah.
But lazima pia ucheze na brain zao see. Usiitwe tu jina inakatu pale umetoka unajua naitwa pia jina ina represent tao ama jina tu pia inakaribia gweng lakini
yeah najua yeah, na understand kile unamaanisha cause mimi mtu wangu yuko na Kijaka cause amechukua jina yangu
yeah
ya mwisho Onyango
yeah.
Lakini pia juu ya mother cause mother alinsist kumname after first born wa mother
yeah
cause like sister yangu bigali unajua alipass
yeah
so anaitwa hiyo Atieno jo alizaliwa usiku okay. Acheki but huku nje si tumia tu jina zake mbili za kwanza so huwezi jua ni gani cuz na understand Kenya is tribe na play gear factor
so utaki
mfungie mlango kaza
unaweza hata tu just because there's just a stupid nini tusema nini HR
yeah,
somewhere tu kwa kampuni fulani yule mwenye bado wako na tu akili ya ushago like yeah tu like wanataka kuandika watu wetu so unajua bosi mimi siwezi taka watu wangu wapitie vitu kama hizo na si hata pia kwangi pia ni job pia hii industry yetu manze kuna tu such people wana behave in a certain way lenye inafanya mpaka unataka kukua tu like
yeah. Na kwani mama ni nini gani
mama kwa
same tribe mazi
nope.
Oh okay. Yeah. Okay. Cuz but sasa the only worry niko na yo trend.
Yeah.
Inogopa inaweza chukua time but languages zita disappear. So I don't like that.
Yeah.
That's the one thing I don't like the fact that mtu yangu hizi bonga Kijaka jogene ni stress. Na yo ifai ku ni stress lakini mufikiriaga.
Yeah.
Like hizi bonga Kigiriama. Na hizi bonga Kijaka.
Yeah.
Matiki, so those are two cultures.
Na unaweza fanyaje wewe mtu yako nini?
Sasa sijui like, kuzojua.
Unamtrainaje like mimi nasema hivi. Anaweza sema hivi like kuna relative wetu like ni msap na ni mjaka but aliyavukujua zote because you leuko pande za Udhumo kisha uko central unavutu kujua zote because ndio ukianfika huko alafu yeye ana kalewa jaka. Sasa inabidi tu arade tu hizo zote because ukifika huko kitu kwanza tu hata makanga tu atakuandaa na kuchapia tu na kisap like unafaa tu kuonajua una rada hata mbili tatu tu za kuomba hata maji but alikuja ilibidi ashike but naweza sema tu language mimi nasema unaweza mtrain tu nakashika like language kwa kama tunajua kizungu manze Kijaka ila kushinda Kijaka na like hiyo ni blood na kama unajua kizungu inamaanisha lugha yako inafaa tu kwe rahisi whether umenemiwa nani ama nani shule hata Obama mimi kwa sababu Obama alikuwa anafaa tu ajue Kijaka tu like tuchapie tu Kijaka huko like si ati useme
tunajua Kilami because you lose so kuna hiyo ku lose culture alafu then I gonna ku lose language alafu the next thing ile ni cohorted nayo pia ni jua majina cause majina zimeanza ku evolve so kitambo ilikuwa ga simple sana kitiki mjako na joni ona si ndio but sasa tumeanza ku evolve sha vitu ili kitu moja stay uliza kina ia na rapture nataka kujua kama sapo ameanza ku evolve sha vitu so sisi tumeanza kuita watu hii love luck unajizo hawi
hizo majina za kubless nini
happiness nacheki lakini zi mahawi hera more zote zinapoteza zile a na o
zinapoteza a na o hiyo a na o sinajua ina create problem so I think wasi wengi Kenya wanaifight mbaya hiyo a na o wanga inasumbua sasa mpaka hata kuna time kuna time kwa mwenda kuchukua passport kwa Nakuru kiende ya passport yangu so like sijuu msee juko ni Nax akutaka kuitika jina yake but ule msee aliita na mara kadhaa like alikuwa anaitwa Henry Henry Ochieng so msee unajua pia anaishema anaishema mba Henry Ochieng Henry Ochieng mara kadhaa kwa mka ndoruka jamaa mzee hii kitu ina create problem mzee so mimi nasema tu ndiangeitu hata Henry Leonard angeamka haraka unajua like ile umeficha tu white lakini Henry Ochieng alafu unajua ile kitu inakuita pale inachoma mbaya so mimi nasema tu at least kukonge tuna kasiku fulani kwa keja like mna try kuongea tribe fulani
kumfundisha
like kuna si vile tu wako tu chuo there is English there is Swahili there is French kunafaa kuwa pia na hiyo siku ya kwa keja leo let us just try like this language of mom today let us do the language of mzai unajua na inashika tu kuna pia siku ya Kiswahili pia Kiswahili si ati tumeivisha
najua
tunafaa tu kulearn pole pole
kuzata hiyo kibonga juu ya Kiswahili na ngoma juzi nilikuwa nilikuwa nauliza mtu wangu hizo mzai hizi ni gani wewe like cause sasa yeye grand buddha ni mgiriama si ndio grandmother ni mchaga yo chill now wanabongaga Kiswahili sanifu. Unajua ile Kiswahili
sanifu.
Hapo sasa unachiki max zake za Kiswahili. Sio mpata ilikuwa ni 78 na mmoja like utapataje 78 na unatoka from the land of Swahili. Like kwa time wanaga pale mpaka hata kuna time wife alikuwa anani enjoy anasema you penda kunicheki kuzimu choma picha kuzana nafika hapo niko hujambo mimi sikumbuki niko poa ni mzuri
salama like zile kitu msikia na wasema ati hujambo ati niko salama kumbe salama sija sasa hiyo ni masaa mengine
yes unachikisio hizo so but hii kupoteza language I don't think it's a good thing
it's not a good thing
like tunaziangalia politically italeta nini but ni poise culture zisi disappear unajifikia kama ile ungele story ya Latin Latin ili go extinct unajua it's a whole language that
Latin Latin si ilikuja Latin ilikuwa powerful mpaka design Cato like the mass ilikuwa inasomwa with the Latin mpaka like atakuwa unaelewi tu but kwa tu ndani
so cause hizi vitu all it takes ni ase wa the more tunaendelea kuishi kwa global village vitu kama internet zina spread watu yote akiwa wana learn English and Kiswahili as their first language before ujue alafu language zimedisappear
alafu na kitu ingine inafanya pia like languages zetu tunaenda tukisahau ni ati ma towns zina grow ma towns zina grow na zina grow with different people tunaona patata kumba kuna mpaka mawalalo kwa hiyo town yenyu kuna sisi wenyu but sasa hadi ukienda kwa shop unapata ule mse kuna kitu moja hiyo name na lugha yao yenye pia unafuna kuishika ndo umwambia garakaraka kuhudumia pastafa so inaweza sema pia growth pia hapa hadi inafanya pia hiyo mtaa hiyo lugha yao ina
ina nini
una chop out because kama tumekata udhumo tu WhatsApp wako huko na dubis na pia msapo wezi anza kumchapia tena kijaka because that language yako isipotee ile language yako unaweza protect at home because like the surrounding hapo ni wase wanakuelewa watu mse amekaa mtu alafu amekamfungua biz
unataka comfortable pia
pia ndio unataka kumfanya pia kae pia ni like outside wasi jini wenu wapi na huku kwetu lazima nikuongeleshe kijaka so naget si hivyo mimi nasema tu ni time to create time tu ya kujua lugha yako because
hii ni coincidence interesting sana because like the ile show mufanya na kina Rapture na Ian itwa Weekend Update tuko tuna bonga jo hii story ya Rapture kwa tupatia story ya kuna muhindi alitoka gaya I think India akaenda ka settle Kisumu.
Yes, namezea.
Alafu aka mari demjaka.
Yeah.
So after kumari demjaka ati muhindi akaanza kuitwa babotis. Sasa tulikuwa naenda alafu akatoka Kisumu akakuja Madhare.
Yeah.
So Madhare wasona tiki pataga muhindi fulani anabonga kijaka.
Fluent mbaya.
Alafu ati kibonga Kiswa, anabonga Kiswa na accent ya kijaka.
Ya kijaka. Alafu unajua wahindi unajua na kuga na accent ya kijaka.
Yeah.
Like you ndio ziwa gazimekaribia na mbaya like
yeah.
me told them
me told him like unajua pia kuna mjaga pia anasema hivyo me told him bwana ni bwana tu ameongeza but just the same thing
alisema huko alikuwa anabonga kijaka yote afati watu wake wanaitwa Otis na sijui kuna mtu anaitwa nani but sasa vile tini watu wengi ni mapointi but wamechukua side ya Buddha so watu wengi wa Pandreka so kimcheki hivi unaona muhindi but anabongeshwa kijaka so hiyo inakuwa confusing kwako.
Unashangaa like kunaendaje.
Afu at the same madhare kulikuwa sasa na Chinese msaperi. Ati ilikuwa gatu just a very interesting.
Chinese msap.
Yeah.
Hey, mimi najua sasa hata mtaa wangu manze ni grew up najua sasa yenye sijui nini ilikuwa inafanyika because mimi ni grew up nilikuwa nasikia wasee walikuwa wanaenda road. Kuna kitu kilikuwa itwa road but hiyo time road ndio ilikuwa ndio nini upo creation same side.
Yeah.
So wase wengi wale ni grown up wengi by the way wengi walikuwa wase wa nje.
Yeah.
Like mimi nilgrow na mapointi wa ghetto.
Mm.
Like mse ana rangi ya kuomoka lakini tagrow tena mchapa pale mtamba sana.
Unashindwa ni gani?
But mse akona rangi ya kunyongwa unajua?
Yeah.
Kwa tu rangi ya kunyongwa fulani ndio ukimwona hiyo lakini unanyonga shida.
Yeah, kuzata ndo nani? Nasema jo. Kwa msaja wotio episode ya Rapture kitupate hizi story jo. I think tuwa siti ya link up. So unabonga jua tu Chinese. Sali kuwa muizi.
Hey.
Yeah jo. Ati ni muizi madhare. Ati sasa kuna time. Watu wana nyongwa. Alafu makarao kikuja kwa crime scene. Kuna mchainisa hao pita na ye. Lakini wezi suspect
Chinese. Mchainisa wanapita namba.
Ati lesku walijua ni ye. Hei wali mtandika mba. Kwa zi ndo pia kitu ya samaga ila nime grow up nikakuwa disappointed nikuja kufind out si wa Chinese watu wanaweza fight. Nanga vile tukiwa toy tuko
na believe. Kwa jogo to Chinese watu wanajua karate. Manzee mimi wananga hizi mavita au manini wao. Itoka nini wase wanasimamia ma site zao. Nionaga vile wanachapa. Waafrika ndio urusha ma kick zingine baka ndio mchinko anakimbilia kijiko huko Mwafrika anakuja na ma kick baka anashinda nani mchinko katikati ya wase wawili. Niko najua kwa chinko alafu niko najua kwa chinko wote kwanza niko najua wanajua saa mamba. Like kwa jomba chinku wanajua sama kupiga sama niko najua senu like asen kwa najua say like uwezi piga mchinku hata siku yote. Yeah.
Then come to find out
right. Yeah. Like kulikuwa tu hivyo like tunajua pia USA like movies are gone like wale say ndo ule mse ana shoot watu wa 10 mara moja like ule mse wa karate mchinku anapiga watu. Yeah. Yeah.
Na kutona wewe. Kumbe wanajua construct mabarabara.
Makeja wanajua hata chapo huko kwa mbaya sana. Mbaya.
Alafu nataka to go personal. Came before to go personal. Kuna kitu moja I think sikuuliza.
Yeah.
So Gerry Nengi ilikuwa inafaa kwa hiyo nini album ya Gerry Nengi?
Yeah.
Kwa ilienda paje sasa kiwa ngoma ya Cardinal?
Iko end up kwa ngoma ya Cardinal tulieka Gerry Nengi kwa channel ya Cardinal because of the number.
Oh okay, number.
It was a good song. Ndio tungekata kwa channel ya Domani. But sijui nini ilituingililia like tulisema tu acha tuiweke huko because tulikuwa tumeka Blooming Kisses pia ilikuwa bigger kama Gerry Nengi but vile tulieka kwa channel ya Munga kulikuwa kana hiyo pole.
But
sijui kitu tulituambia tu acha kwanza mimi ni suggest acha tuweke kwa channel ya Wakadinali because huko kuna number already kulikuja Victims of Madness ilikuwa shatoka. So the number ilikuwa poa. So tukasema acha turushe huko ndio namba ikakuwa na hivyo ndika happen shughuli ikakuwa fine but ilikuwa gani ni ngoma iko kwa album ya Munga so ilikuwa inafaa kuruka kwa channel ya ya Munga
but
because of business and number and everything tuliop kurusha channel ya Cardinal.
Alafu sasa nataka sasa to rewind ile story zangu zile Musa Maga nataka kujua ni the boy that becomes the man.
Yeah.
So will grow up wapi?